nishawacho kwenye dilema, hata nikashindwa la kusema, ila wewe ukawa mkozi wangu, leo nahisi kweli siku njema. Yani nishawacho kwenye dilema, hata nikashindwa la kusema, ila wewe ukawa mkozi wangu, leo nahisi kweli siku njema. You are gonna praise, you are gonna praise, you are gonna praise, Papa you are gonna praise. Ya ukweli mchungu, nani kama Mungu, fimbo kwa miungu, rapi ya kizungu, kwenye uokovu mi bado ni mono, na come slow, na nika kono kono, mbele zake mimi nabeba mikono, kwani nafahamu yake maono, na mwitanga chief, nikifanya mazuri, yaya hunisifu, nikikosea, yaya hunikashifu, nikirudia, yaya huniadhibu, ila hananga wivu, wala bifu. Nishawacho kwenye dilema, hata nikashindwa la kusema, ila wewe ukawa mkozi wangu, leo nahisi kweli siku njema. Nishawacho kwenye dilema, hata nikashindwa la kusema, ila wewe ukawa mkozi wangu, leo nahisi kweli siku njema. Sasa niko kanisani kwa nimerejesha yoyo mtamani. Nilitabika duniani, nikaaibika majuni. Ila sasa niko kanisani kwa nimerejesha yoyo mtamani. Mimi nitakusifu baba, mimi nitakuabudu baba, mimi nitakusifu baba. Nishawacho kwenye dilema, hata nikashindwa la kusema, ila wewe ukawa mkozi wangu, leo nahisi kweli siku njema. Nishawacho kwenye dilema, hata nikashindwa la kusema, ila wewe ukawa mkozi wangu, leo nahisi kweli siku njema. Sivyo ndivyo nyinyi mnavyodhani, maisha yangu wangu rubani, ananiongoza na furahia yani, haraka haraka Yesu teki imani, kisha tuandamane na Mola tamashani. Mimi nitakusifu baba, mimi nitakuabudu baba, mimi nitakusifu baba. Nishawacho kwenye dilema, hata nikashindwa la kusema, ila wewe ukawa mkozi wangu, leo nahisi kweli siku njema. Nishawacho kwenye dilema, hata nikashindwa la kusema, ila wewe ukawa mkozi wangu, leo nahisi kweli siku njema.
The only person they call the president, Rais wa the young generation.